Ali kuncha ya libawa We anzi jamu banonya Mwonde kawonga tawa Oye chilimani Asinga yo uzito kumizani Amuli nazani Jakumwana na mwefa sadani Ono chilimani Mwana walodi Ono wa maki Toto walodi Ono nafunye malaika Ngamu lunja badeta na labika Baby come make it over Come bring a good body Pull it over